mu amaponi biantu ya betawa. Yadawo nyame ase ene anopai se wahweye so na boni bia antuye na emoje nyina ewoye mu na emu ne emenyina eye adwuma ani je de aseda mano ye de ayeye mano ye de nkamfo mano ewo ne nhwe so pa se ene so so wodi enewura eda foforo mu na ene kwasie yewo ene nim tie de aseda mano ewo ne awaye amaye babo awa medie so ena awotie ene nti ye faso ye de chiachi ayempenyemfo ya sofo ya hemfo ni omo aye no omo eye program nyina ena no pei ye de ntia efrie gwana nim e de ebrewo mu na ye ka chasa for adini se ye dana se e se wa hwe ye so ahwe ye so ama bibibiara anti ya ne ye aseda na ye de mano ye beguso ya hye no enimonyam ye beguso ya mane din kesie ne so ewo ene awaya ama ye se bibi wa aseda chi bibi wa ye chi bibi wa ntumetia ewo nonkuto ene ye de be mano ne ye fi yakuma munyina ye de aseda e mano ewo ene awaye ye danansi babu awa jumadie su ene ugusuwa wotie ene nti ene na yefa babu awa jumadie nyina asusu yema ema nyina happy Mother's Day efisese yema aminom eniwa anka yeniwa ene nti Davi ene yema happy Mother's Day ene madesa omutie ye ene anope nyina unami inshiramu se moye enapa edima ye enti gusoma ofidie no ene haya babo awajumadie ni enche ebeba mhobio ni ene munyina ababisua onyame asem
Amenu vevelo,
amenu vevelo.
Etala okoye oyo Yeah!
ya di sweet mother nyumi ede ma ya ma menom ya wofuo ya jirenom ya wofasif omwa ene ya mo celebrate sweet ene mother's day yi nyina ya di so sweet mother yi ede ema mo ya mpaya ni se mubeguso aye enapa ede ama yen mubeguso aye irepa ede ama yen na onyame adom eguso aye kese ede ama yen enunti ene so ubi tiesa sweet mother yi na empo wanene ma ntem wanene kuno ntem wanene adofu bi ntem po ya basa basa ene aye mother's day yi mumfasa da isu enye reconciliation na yenyina yentiminye eni papa epa emfa ema ye ho eni tie wishi mo happy mother's day wabra sweet mother eko wa juma di suni enche besia unyamia sem sisi yara enunti ya de nyumwe edema sweet mother yen ma menom ne yirenom ene yadofwa ye di ene happy Mother's Day yinyina ye wishi munyira well unyame free through na wo inshira mo na mweti mi ekusu aye enapa ede ama yen na ewiase ena moso na edi eye onyame shira mo bebre ewo yesu sawa everything wa bra ye tiesa enyome ente kura ye beko na ya ba bisia onyame asem ente gusuma wa fidie na his my glad tidings, assemblies of God. A man, you know, when you meet a bear, my ding, you know, and because it's a everything. So, I'm at the Rock Chapel, a man, you know, and then so, when you meet a bear, my ding, you know, Emra, I soon pay it here when you meet a sim, because only me, you know, and coupon, I said that, and canoe. Enne sani edika kano enne eye mani da eninti eme manu mbetina si eye mani betina si nene eme manu masefu eme ni nina enti enne eme manu mwenye bibia enche wanyami eni mwanyam emra ibitie wanyami asem emra enne eye emani dey yenye enfanshe omu eni mwanyam efisese ye maminu mini hua anka ye ni hua brebe brebe ya hao bibiribi ya manye bibiribi ya di atu wa mosono duru mrebi ya na umu huni ya umu nye na saade ya aswa esese minu miye no ya bompa ya mawa esese minu miye no ya di wa umu ni esese minu miye no ya kenshiranse mbi egu wa moso enunti ene ya fababu wa jumadie yisu ya di ada ya maminu mwenye na asi ema ewo the Rock Chapel ene ema ewo Glad Tidings ene ema ewo iwiasi nyina ene asafu wa hudu mwenye na ewo krudu ya mwenye na ene ye wishimo happy Mother's Day emrasun ese yetie onyamiasen asafu rade ena nopei ya di aseda maun ya di ayeye maun ya di enkamfu wa maun ya shewe ni mwenyambibri ewo utumi imu yeshewa ni mwanyam bebre ewa wudomu yeshewa ni mwanyam bebre ewa wahumfama mu heyenso yeni huwain se weni ekunye humsei enano pei ema udin kesi yeneso emra yebe sinya wasemi yesre ubambo yesre uhunumu yesre unyansa asafo urade bekasa chile yebio benamu wasemi so chile chile ye hun hun kun kun bra bebo femu ne da wo su ene wo niye edi ewo ye mu ewo wase mu ma ye nti wonka ewo mra ye bi sian wase mu na ne be firi mu aba no de de ho asida ene aye ye ama ye da wase nya me kesi ye she wani mo nyam ene eda yinsusu ewo yesu e kristo edi mu ena ye bo empa ye amen. Enen so so ye da onyame ase ye bitua onyame ho asem kakra na ye di aboye bra if he said we know me no ye di ato ye so ye ho so se ye som onyankopon. So it is our task to serve God. Say ye betumi asom onyankopon na ya som no ewo emudie mu ewo onukure mu ewo honhom mu ene honam nyinara. And it is a castle, yes, soon, O Yankupon. That means, no, and ye yang, and away ye ye, 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 no, no more, no, and away ye, and to say, dear last, no, you see, I say, and ye yang, and aye ye, ye, no, no, not so for Radino, and away ye, say, young co, we are say, na yen ye day, young co so abba, na ubibiara, was soon, O Yame, na abaswa, abaswa, in a mono, O Yame. He will prune the tree, the branches. Sene ebe ya, omo mpese omo so abana, ombe timi aso aban. Na omo mpese omo so abana, woyiyi hon, na wadi ekujemu, na oshe. Elinti asese, ye tise nyankupon yase, na yesu mono. Elinti mine wo kasa efa, se, knowing and serving God. Se ye hon o nyankupon no. Na yasumunu eye, knowing God and serving him well. Se ye hu we nyankopon na yasumni ye. Se ye betimiye hu we nyankopon na yasumni ye. Jise ye hu we nyami esu. Why krani we nyankopon esu bay ena we nyami wom edien. Ena wo nyankopon eye na kwan ben ena minu mienu ye faso ehu no na ayonko fa ben ena da minu mienu ye nisa onyankopon ye entem na osun muso na osun ben ena da minu mienu ene onyankopon entem se ye hu sa nyankopon ye na ye hu sa nia osite ene sa nia osiye ne niema esifa ye ba ne ho ana ye kono nin se ye kosum no a ye be hu se ne kwan se se ye faso esum no na ya render very good service e dia ma sa onyankopon yi enu ntisi ye hu wo nyame a ne se ye sum no a ye be firi ye mudie nyina mu ye be firi ye tenini nyina mu ye be firi nokre nyina mu ye be firi ye honhom ni ye honam nyina aye den e dia asum sa enyankopon yi enu nti nye dika asese menu mienu ye hunu sa enyankopon no na ye som no emere bebre obefi se se ye kọ asori de mo a ana se ene aye kwesi ada ye kọ akosumi it seems to say dia obi ena ahyehye ama ye ese ye nkọ onyame fie na ye nkọ ne ye nkọ som no nanso so no ye onyame ahyade a wode ato hɔ ɛde ama me no mie no sɛ ade tie ohoi ɛsɛ sɛ ye som nea ɔsom aayɛ no ade tie ohoi ɛsɛ sɛ ye yɛ deɛ ɔsom aayɛ no adwuma ɛsɛ sɛ ye som nea ɔsom aayɛ no ɛno nti no ɛnyɛ sɛ me no mie no ye fa ɛsom no na ye som no sɛnea ye pɛ na mmom no ɛsɛ sɛ ye som asafo urade senia ono ankasa ono wote enu ntin asese menu mienu ye ehuni eyie se ye hunu ewiase enimdefo ananse ewiase omo omukura etumi ye mfani se kromha ye nhwe ye hene na a prince Alexandra ne se ye ko ye yiye se yenko na yenko som no a ese se ye hu prince Alexandra and ese ne o city ni suwa owom enye ma oye nia ope eni nia ompe enu ti se yehunu na yehunu se o ohene ya me ko namakwa kwa kwa sumuni sei ne senia ote enye ma sei ena ope enye ma sei ena ompe eduane wei ena ope eduane wei ena ompe enti se yehun sa ne ma wei nyinara ye betimi ehun ekwan a ye be fa so a ye be som sa ehini anase prince Alexandra ni ye enti sa na ye ko ye man e gana mu so a se ni ye sinim ahensam no se enura ye hwese otumfo efi ingresi emelmo eba na omu dedicate se free no me nsa ko hombe bloku ekwan bebre efri se otumfo eba be fia obe fa sa kwan no so no so ayi ne hu edi akyere asanteman eye kumase no ye hu no ekwan bebre a wo musisi no ene kwan a wo mo fa so edi awe kam no ewo ne maye no mu enti san so so enam pose ewiase ahenie ekasie nyinan ye render a very good services edi ma wo mo dia ene na ye so so ye nyankopon no ata se mi no mi enu ye timi hunu na ye hunu ye na ye de esuma eye esum papa eye den ade emano enu nti enano pei mi pese wu hu wonyan kupon nyese bi obi na afo so se ko asore nyese obi na afo so se ko sum nyame na mmom ni se wan kasa hu hu wonyan kupon ya ube free wu pe mu nyinaa mu ube free wa daaje nyinaa mu ube firi uhumi nyina mu na wasom sa enyankopon enam se yaba bedi amanone anase obi maso ntino se wuti efiri yenuanom bebre yo ha oh krom ha de ye ba ebepe sika krom ha de ye ba ebepe sika eye no krepa se ye ba ebeye adwuma eye no kresi ye ba ebepe sika ye ba se ye siki green aspatch asene ebe ya ye betimi adi ye nansoso no ye ntemi nto onyamesom ensoso entwene wa bra ya ba krom hasen ye ba be ye adwuma anase ya be fiki ye health sene ebe ya ye betimi adi ye no enteni krom hasoso esese ye hu ye nyankopon eye na ye timi asom no wo ye niema ye nyina mu wo dwuma mu nu wo ye closet mu ba bibiara ye hye no ese se ye hunu sa nyankopon yi ese ne be ya ye betimi asom no na ya asom no eyie eno nti ese me kan Matthew enwoma no Matthew enwoma no etire ensia entichimu aduono enan no a osi Matthew chapter 6 verse 24. As no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the one, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Obiara into me and some eranum benu. Se ebasa a obetane baako na wado obaako anase ode ne eho ebebata obaako no na wobu obaako no enim utia muri ntumi ensom onyankopon ani mamon wei ani onyame asem yentimi ensom onyankopon ane mamon tenem di kaka ye basi ye bepeska nyanso so no asese ye hu nyame a wode ye ba ha na ye som no many a times no ye si ye som ye som ye som nyanso so no ye serve one party than other party se ye hwe meno mie no ya brabo ye bo wo krom ha e wo nyame som mu na wo onyame onyame efie wo enye ma ye ya yetimu se most of our times no ye disum ye ni ankasa ye ho na yɛn fansum onyankopɔn efiri sɛ onyankopɔn no yɛ nya nhu no yie ke yɛ hu saa nyame yie a yɛ bɛsom no sɛ nam di kaka ne ɛwɔ yɛ mudie mu wɔ nokure mu wɔ tenne mu ɛwɔ ahokyere mu wɔ bibibiara mu no yɛbɛtumi asom saa nyankopɔn yi na ɛde nkonimdie ɛde abrɛ yɛn efiri sɛ sɛ yɛntumi asom nyankopɔn yi ɛwɔ amudie mu ɛwɔ nkonimdie mu a na me ne wo mmie no yɛbrɛ no atumi ɛbɛtumi ayɛ ɛkwa tɛnea ɔha sɛ obiara ntumi nsom awura no mu mmie no aida sɛ ɔbɛdɔ baako na watan baako wo ankasa wobɛtumi asusu ɛwɔ mu na woahunu sɛ so wo nyame som ɛne wo ankasa wo ho som hwan paa ɛna wo som no so wo som wo ho anaasɛ wo som onyankopɔn wei ɛyɛ asɛm bisa sɛ wo som wo ho ɛwɔ kurodua mu a wo ankasa wobɛhu nanso wo som onyankopɔn a wo ankasa wobɛhu ɛno nti no ɔse sɛneɛ tie biara no wobɛdɔ baako na watan baako ɛno nti no sɛ ɛba sɛ sɛ yɛsom onyankopɔn deɛ a ɛneɛ na ɛsɛ sɛ yɛkura yɛmudie mu nyinaa mu ɛsɛ sɛ yɛhu saa nyankopɔn no na yɛsom ne yie sɛhu sɛ bible no ɛka sɛ onyame ɔyɛ nyame nonkumfoɔ mmerɛ a israelfoɔ no ɔkɔ no na wɔtua amumuyɔ awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa ɛka ɛno nti ne sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛgya saa nyankopɔn yi hɔ a ɔno asafo awurade so wobɛgya wɔ hɔ na sɛ woyɛ w'adwene sɛ wo ne ne bɛkɔ a ɔno asafo awurade ne wo bɛkɔ ɛno nti no sɛnea yɛntumi nsom mammɔ na yɛntumi nsom onyankopɔn no saa ne sɛ sɛ yɛtu so nea yɛbɛsom yɛnkasa mma nyɛ adwuma yɛnkasa mma nkɔdi pa nanso so no wɔ yɛ paadeɛ mu nyinaa mu no ma yɛntu so yɛ ho sɛ yɛbɛsom yɛ ne ankasa yɛnko a yɛ ho na mmom no yɛbɛtumi asom saa anyankopɔn yi na yɛahunu sɛ he is our sources of our income yɛ nneɛma a yɛyɛ nea yɛnya ne neɛba yɛ so nyinaa no ɔyɛ wɔno asafo awurade ɛna wɔde ma yɛn ɛno nti sɛnea bible no ɛsika no obi biara nni hɔ a wobɛtumi asom awuranom mmienu ɛno nti na ɛda sɛ wobɛdɔ baako anaasɛ wobɛgu baako animotia ɛno nti sɛ yɛhwɛ bible mu nsɛm a ɔkae mekae john ɛnwoma no anaa yohane ɛnwoma no ɛtire ɛdu nson nkyekyɛmu mmiɛnsa no yohane ɛnwoma no ɛtire ɛdu nson nkyekyɛmu mmiɛnsa no ɔse and this is life eternal that they might know thee that the only true God and Jesus Christ whom thou hast send yei ne daa nkwa sɛ yɛbɛhu ɔnokorɔ nyankopɔn no ne deɛ ɔsoma ano no yesu kristo ɛno sɛ wɔsi wei ne ɛnokorɔ nyankopɔn no wei ne ɛnokorɔ nyankopɔn no yɛhunu sɛ papa no a yɛsom no no wɔyɛ ɛnokorɔ ɔyɛ nokorɛ nyankopɔn ɛno nti sɛ basa me ne wo mmie no yɛsom wɔ nyankopɔn no na yɛnhu no na yɛde ntorɔ yɛde ɛnaadaa yɛde dabrama bi bɛfefɛ mu a yɛntumi nsom saa nyankopɔn yi na he will never accept our service because yɛntumi mfa naadaa bia ɛfiri sɛ yɛnyankopɔn no wɔyɛ deɛn wɔyɛ ɛnokorɛ nyankopɔn yɛnyankopɔn no ɛyɛ ɛnokorɛ nyankopɔn ɛno nti ne sɛ yɛnyame ɛyɛ ɛnokorɛ nyankopɔn ne a ne deɛ na wɔ nyankopɔn pɛ sɛ me ne wommie no ɛsom a yɛsom no no ɛsɛ sɛ yɛsom no deɛ ɛnokorɛ mu ɛfiri sɛ ɛmmerɛ a yesu ɛhyiaa ɔbaa no ɛmmerɛ a wɔhyiaa no no ɛwɔ asubra no ho no ɔka kyerɛɛ no na ɔbaa no ɛkɔ sɛ nsuo na yesu kyia ɔbaa no no ɔne ne ɛkasa na nkɔmmɔdie mu no yesu ɛyɛɛ no ɔse na aha so ho ɛna yɛbɛhu sɛ sɛnea john si kae sɛ wɔ mu a wɔ mu som onyankopɔn no wo mu besom no wode ewo honhom mu ene enokrem wo interrogation na yesu no ba ne ehiaye na omo kasa se omo a omo som wo nyankopon no omo besom no wode ewo honhom mu ene enokrem ene nti se ye hu wo nyankopon a ye ntimi enko kasa ade we na etuntum ne ye tuntum a ne ye tuntum se ye fita ne ye fita ye ntimi koka se o ade we na ehoa eno nti no ne ye sey but ye nyankopon no is a just a faithful God and he's just a true God na no nti no opese ye ba na nim ewo enokure nyinamu ye ba na nim ewo enokure nyinamu because wo ye enokure enyankopon no nyame mpese ye di atro so edibeku kwa ye hu se kroma ye we se wo ka se wo nante pa o fa ha no ashia atro o fa ha no ashia we che se aniema bebere a wo be shia titiri ewo adwuma mu ewo aniyeye mu ewo ye aniema yeye wo kroma no atro bebere ena edi asane sa nyankopon yesu amene wo ka no hwasem onye nyame a wo patro efise wo ye onyame a wo ye enokre enyankopon eno nti se base se minu mi eno ye di atro ekọ nanim a enya de ase enyankopon yi obe accept efise he ordains our footsteps baby biara ye nam no ono asafo urade ye nam wa ye tuo ye niema ye 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 kasa ye kan ni nyina no ono asafo urade enimu eno nti no se de wo ye tru nyankopon no wo ye nokre nyankopon no ye ntimi nkodidi atro ewo nanim wa bra minu mie no yaka ato ye ho se yesum sa enyankopon enti se yaka ate ye ho se yesum sa enyankopon yi dia ene na esese minu mie no ya timi sum nyame ewo emu edie mu ya timi sum nyame ewo emu die mu eno nti esese se ye besum onyankopon ewo eno ekure mu ene etine ne mu eno nti sa na bible no ehye ye na me kan bibi ewo first john no chapter 5 1 John chapter 5 no 20 no or say 1 John chapter 5 20 or say and we know the Son of God is come and have given us an understanding that we might know him that is true and we are in him that is true even in his son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. And it is a mekan ewo twi no ma. O se na yenim se onyankopon ba no aba. Na wabema yen adwene a yedi be hunu onokwafo no na yewo onokwafo no mu na ne ba Yesu no mu. Oyi no, oyi ne nokre, oyi ne enokre onyankopon ne da enkon. Eno nti yehunu se onyame eye wonokwafo na si yeyi sa onyame nokore a oyeyi a. Ese hunu se sa onyankopon yi wono ena wo ma ede entiasie. Ono na nti ase nyina enu nti na sese mi no mie no ye ti wo nyame ase te ye nti mi anti sa onyame ase ya ani e begire if he say so he has given us understanding wa ma ye nti ase e woni sumu mu se ye be hunu na ye timi asumu no se wono ne nokwafo no wono ne nokra nyankopon no ah wo yi no kure sa nyankopon yi na sa no kure nyankopon se basa me ne wo mie no ye sum ni yi a na ba bia me ne wo mie no ye pese ye ko no watimi amaye sa eda nkwa no eno nti se basa se me ne wo mie no ye ntimi ansum wo nyankopon ya ebe dan na watimi amaye da ankwa eni chese si yesum wo nyankopon eye wo emodie mu na wo nyame atimi amaye da ankwa ni chese yansum wo nyankopon ewo enidie mu a ebe den na wo nyame atimi amaye da ankwa If he said, Mama, what you say, said, send young coupon, ya, yes, so many, or ye, and no cray in young coupon, and auntie, as I say, ye soon when young coupon, a war, and no crum. I may kind be a war efficient, no, a tray in sia, efficient, no, a tray in sia, in chichimu, and so on. Ephesians 6:7. With good will, doing service as to the Lord and not to man. With good will, doing service as to the Lord and not to man. Now, what the Adjune Passum say, Waye ma ewrade na enye enipa. Now, what the Adjune Passum say, Waye ma ewrade na enye enipa. And until with good will, no. Ye beti me a render good service na ye diama asaforade. Enunti seminu mi enun sene medikaka. Se ye hu o nyanko ponwa. Minu mi enun ye be render good service ni ye diama asaforade. Ne momono enye nipa. Ka hunu se ye nyame o nye nipa na wedi atro. Nishuche mumu nyina ye ane eni amen. And into one more, almost soon, when young coupon were good service, Mono, when yamme were a ketia at the ma womo, because when yamme any a ketia for, and into bibiara would nimu say young coupon say when yamme a ya ketia for, what then who to say young coupon so, because Ubehunsa was source of income in Yano, a free asafo rade, send ya babo on a sicker say. Ye numa ye ye nan wen yame ene shira yen sanu e juma edi emma ye na obre e juma nye day en febi en kaho en inti se wen yame mun shira emma wenipa e ye wade fuo na obre e juma en kaho dia sa semi ye didia anamo se semini u mi en itu se wen yame mun shira en ma wenipa ye wade fuo na obre e juma en febi en kanho dia ani na ye nim sa nyankopon ise se yesum ni ye obaye den obe eshiraye se yesum nyankopon ye obe eshiraye efu se ye nim se aduase ni mu adedido nyina ye den ye wonu nu nyankopon dia ani nti se minu mi enu free ye pemu ye free ye honhun mu ye ni padua mu na we give good service to the Lord dia. And ye na wad nu nyanku pombe yeden. No be Israel. And unti ano pay, mi pese wuhon, wunyame. Wunyame ya wosomunon. Se onu ne wiasi nyina yeni dia. E wiasi ni mu adididwe nyina yeni dia dia. Se wunu se, nyanku pon, he can do everything. He can do exceedingly. Ni a wun susu yem po na won yen yen. Se se nyan kupon yi wun se ubeti mi aye dia. Then you will render a very good service unto the Lord. And na no pay me kamfo se ube hun nyan kupon ni a oye na wudi osomo pa ede asomo no. Na won nyame so efri so efie ni nshira edi egu wosu. Efri se se minu umie no ye de osomo pa edi sumu onyanku ponwa. Onyami be shie eni nshira ensem edi egu wosu. Na ama wosu wa ye den wa ye nshira. Eni nti enano pe mi kamfo sa enyami edi ama on. Se hun sa enyami ni ya oye. Ye wu hun nyami ni ya oye. Onyami ebe shie ni nshira edi egu wosu. Na waba abeye enshira. E womo ese ye bae. Se ye ba ne abeye juma. Na ye di bibi akufie. Na nsusu no. Wo ye nyuma ye mwenye na mwenye. Ye ntimi avode onyameson. Ese se ye di onyameson msusu e ye den. E de e kanhon. Na ye timi asum onyame. E wo emudie nyine mu. Ni yetimi asumu nyame. E wo enokure mu. Na yetimi asumu nyame. E wo yakwen nyine mu. E frise. Ye ne mu se. Wano ne. ya padding din won only ye shafo won only ye source of income and ntino ye nim se sai nyankopon yi ono ena ye wono na ono ena ye ye ene dia ene ti si ye hun nyankopon wa ye besom na ya som no eye ene ti ye kan bibi na nyame ya aduma se asofo ene ti mi ama next week a Name ya aduma your best at to aso knowing God and serve him well. Say ye be hun o nyankopon na ya nsum ni iye. Me kan bibi our first John chapter 3. First John chapter 3 verse 6 no. First John chapter 3 verse 6. Whosoever abide in him sinneth not. Whosoever sinned hath not seen him, neither know him. Whosoever abide in him sinneth not. Whosoever sin hath not seen him, neither know him. Obiara otini mono onye ebone na obiara oye ebone no enhunu no nanso onimono. Obiara otini mono enye bone na obiara oye bone no onhunu no nanso onimono. Enu ntini se bi ebe hu onyankopon a this is avoidation because o see say ye ye bone dia ene na ye nemu se nyankopon no because ye nim se ye nyankopon ye den ochiri bone enu ntina nyankopon ba no eba se oba na wa be den oba besoa ye bone Oba na wa ba besoa ye mboni na atwere biara ya atwere afa ye ho musio biara na wo ye ho kikan ye biara na ye ho no onyankopon ba no ebai se oba aba abeyi enu nti na okas na se obiara a wote ni mu no onye eboni na obiara oye boni no na wonye hu no no nanso onim se nyankopon no so me kamfo na anope edema Se wunim se nyankopon yi. Ye ye nim se nyankopon ya ye bekweti boni. Se ye nim se nyankopon yi ya ye behunu se wo yo nyame a ompe boni. Wo yo nyame a ompe se minu mie nu ye benante boni mu. Wo yo nyame a ompe se minu mie nu ye betena wo boni mu. Wo yo nyame a because of boni nti no obeyi ni dobe edi if you say kan romans no 5:8 na so onyankopon yi ni da edoye no edi tre if you say yegusu ye ediboye fo no kristo wuma ye yegusu eye eneboye fo no kristo e wuma ye enu nti se me ne wumi enu ye hunu se se wo nyame mpe boni dia ene ebeye den se ye behuno se nyankopon yi se ye nhuni se wo yonyame a ompe boni dia ene na beye den pa se mini umi enu ye betimi ye hunu se nyankopon yi na ye nhuno but God commanded his love toward us in that while we are yet sinners Christ died for us MPP for no abba ene timi kwa kubie edono na mesan mamba sisi ya Na ya ato aso eniti me ba sisi ya Oh 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 everybody say Oh 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 Say how can I express my gratitude for all the many things you've done for me Eniti sana me kan ya na onyankopon eye ni da odoye no echre fi se yeguso eye enebo ye fo no kristo ewu emayen enunti mi pese wu hu sa enyankopon yi na hu sa enyankopon yi a obenanti nanim ewo no kuremu obenanti nanim ewo amudi emu obenanti nanim ewo tumi nyina emu because wonu ne your source of income todo hu tun so a ɔno asafo awurade nea ɔbɛyɛ ama wɔ no ɛbɛboro w'adwene ɛne wɔ nte aseɛ so ɛna anɔpɛ yi wɔnyame nhyira wo onyame nhyira wo bebree ɛsɛ wode wɔfidie no too ha sɛ yesu ama na yɛ asɔfo no ama a ame yɛ adom a next week no yɛ ɛbɛtoa so Knowing God and serving Him well. Say you be who as a for ready near ope near all ye any baby or tea. Na yasum no I won no cream. On ya mean shall be bri. So be ma one chas ye I won asim. Na ya timia huno, na yasum ni ye awa yesu Christi dimu. As a for ready, ye dia seda mao, ye dia ye ye mao, ye dia come for mao. Ne show din kasi any mo nyam se and then so I bet tre ye. Sɛ woyɛ onyame a woyɛ ɔnokwafo woyɛ onyame a woyɛ tenenee woyɛ onyame a wompɛ ntorɔ ɛno nti yɛnante w'anim na yɛnyɛ pɛ yɛhye wɔ nomanyam bebree sɛ ma w'asɛm ngu so ɛnkasa ɛnkyerɛ yɛn ɛmmerɛ a yɛdi mothers day yi na yɛmfa amudie nyirara yɛmfa nokore nyirara yɛmfa tenenee nyirara ɛmfa nsom w'asafo awurade na yɛatumi anya ɛkyɛ fa ɛwɔ mu yɛda w' ase sɛ ɛnɛ nso wabɛkasa akyerɛ yɛn wɔ yesu kristo din mu ɛna yɛbɔ mpaeɛ Here we go, sweet mother.
Stop, stop. Stop, stop. Stop.
MPP for one word and you have minty and you are feeding in free amano and I had an F1 bebre emma. When I mean, shall bebre. Bye bye.